da ekkitinol capanɗe jeeɗiɗi e jeeɗiɗi hinnuye Allah Lukka sappo e jeetati e sappo e joyi. Assalamu alaikum mon sobiraaɓe heɗitooɓe, min kofni on be innde Allah jawmu salama giɗɗo ko moye faama e dowodu laawol gongaaku ngol o maɓɓiti e o heɓa salama gonduka be maako haa foroy. Min ceerake gartuki amin hannde nga waddangon siriya mon ka laawol gongaaku nder ekkitinol digam binndi annabo'en en darɓe no Allah ceniiɗo, nden o yiɗaa hakke bo. En janngi bo Allah naa o ceniiɗo tan, ammaa o kinnoowo haa fahin, e ɗum laati hunde haydiniinde ngam men. Ammaa hinnuye man marɗen haaje ngam en fuu en tooñiiɓe Allah ceniiɗo be waɗuki hakke. Hakke men mawni yeeso maako, nden o waawi hiitoraago en ɗum haa foroy, so naa to o yurmini en. Hannde min ngiɗi janngugo balɗe ɗiɗi ɗi jawmiraawo Iisaa wi'i ummatoore. Ɗum laatake balɗe jannginanɗi en hinnuye keewɗo her ɓernde Allah, e bana noy hakke en mbaawrata heɓugo hinnuye man. Nder balɗol artungol en ndaaran worɓe ɗiɗo, aranoo heɓaayi hinnuye Allah, nden ɗiɗa bo heɓi mo'ere Allah. Gooto maajum ɗon no hedi Farisa en, o laatake no dewoowo Allah masin. Oɗo toro suumo nden itta zakka haa gite yimɓe, o laatino dewoowo be goonga. Goɗɗo ɗiɗa bo boo wonete jomnoowo, o laatino aybuɗo haa giɗɗe ɓiɓɓe Aadama ngam garmooɓe ngalaano goonga. En keɗito kadi taariya Farisaajo e jomnoowo. En ɗon jannga nder linjiila Lukka. Binndi ɗon mbiya, yo yeeso wolwi banndol feere fahin ngam laaran ɓe ko'e muuɗum'en be goonga en, ɓe njawana woɗɓe. Yimɓe ɗiɗo njehi haa haykaliiru ngam waɗugo do'a, gooto Farisaajo, gooto bo jomnoowo. Farisaajo dari waɗi do'a nder ɓernde mum bana ni: yaa Allah am, mi yettima ngam mi laataaki bana yimɓe feere laatiiɓe wuyɓe, soya goonga en, njeenooɓe malla ma ban jomnoowo o. Miɗo suumo asaweere fuu nde ɗiɗi, miɗo itta jakka nder ko keɓmi fuu. Jomnoowo dari daayi ɗum, o numaayi ko ɓantugo gite maako haa dow, amma o fii wiɓɓere maako o wi'i: yaa Allah am, endam min mi marɗo hakke, miɗon wi'a on. Kanko o heɓi yerduye Allah nde o hooti saare maako, amma Farisaajo heɓaayi, ngam ko moye ɓanti hoore mum o lestinteeɗo, ko moye lesni hoore mum boo o ɓanteteeɗo. ɗume Iisaa yiɗi ekkitingo digam ballol ngol? Nder dammuɗum Iisaa ɗon no famtina Allah jawmiraawo o kinnoowo. Kala ɓen anndi tuɓe soyde goongaaku mum, nden o hiitoto ɓen tammiiɓe ngoodi goonga. Ɗum kanjum woni ko binndi anndinta. Allah ɗo saatana mantotooɓe, ammaa oɗon mo'ana yankiniiɓe. Ko neɗɗo yerdi Allah kanum wayan ɗum. Allah yiɗaa on gerdiiɗo hoore mum e biyanɗo: min mi goongaajo, miɗo toro Allah, miɗon suumo, miɗo itta jakka, miɗo yaha juulirde, miɗon yaha haykaliiru, miɗon waɗa kaja kaja kaja. En tammi wi'ugo miɗon huwa kaja kaja fottanan Allah na? Ɗum fottantaamo fakat. Ɓernde Allah seyortaako be kuuɗe mawnitaare. Allah wañi ɓernde mawnitiinde. Ciftore Kayinu, ɓiɗɗo Aadamu mawniraajo poonduɗo baɗitaago Allah be sembe muuɗum. Allah jaɓɗo dokkal maako na? A'a, Allah jaɓaayi dokkal maajum. En anndi fakat Allah waylataako. Haa hannde boo ɓernde Allah waawataa jaɓugo kuuɗe neɗɗo kalluɗe, ngam kuuɗe men timmiditta yeeso maako. Ko Allah yiɗi kam annditen en hakke en, bana jomnoowo tappuɗo ɓernde mum be wi'ugo: yaa Allah am, endam min mi marɗo hakke. Ɓernde mimsitiinde fottanan Allah, ammaa oɗon waya ɓen mawnitiiɓe bana Farisaajo moɗon wi'ana hoore mum: yaa Allah, mi yettima ngam mi laataaki bana yimɓe feere laatiiɓe wuyɓe, soya goonga en, njeenooɓe malla bana jomnoowo o. Ko Farisaajo o faamayno no nyannde darngal Allah sendindirtaa en be tanamen, ammaa o hiitorto en be dooka maako ceniika e timmiditka mbiyanka. Ngam ko to goɗɗo ɗowtanake umrooje fuu, amma wado tanaki wore o kiteteedo bana luddo tawreta fu gam Allah biido tawan jenu den kanum on wiibo ta feu den kam to en gadai jenu amma en pewi to en kuwi banani bo en gewi umrore Allah den kam en kebata nastugo aljanna ate dungal Allah cenido woni gam bindi don biya amma karam dum nastata der magol kuwowo cemtudum malla pewowo hebata nastugo ton gam man wadi kadi ɓiɓɓe adama mari haaje hinnuye Allah onon heɗitittoɓe hande on heɓɓe hinnuye Allah ban jomnowo nder ballol ngol na malla on ɗon tefa wartugo gonga en be bawre mon ha hande ban farisaajo o jonta nder wakkati luttanɗo en min giɗi keɗitoren ballol gonngol feere kollangol bannoye ɓernde Allah hewri hinnuye ban baaba yidiri biyum'en en ɗo tokkitina nder fasluwol sappo e joyi nder linjiila lukka bindi ɗon mbiya to jomnoɓe e marɓe hakke ɗuuɗɓe ɓaditi yeesu ngam nanugo mo farisa'en e modiɓɓe tawreta ŋurŋurti mbi'i goɗɗo oɗon jaɓa marɓe hakke ɗon nyamda be maɓɓe amma o wolwaniɓe balnol ngol gorko feere woodi ɓiɓɓe ɗiɗo miñiraawo wi'i baaba mum hokkam geɗal jawdingal mi tammi ronugo ma baaba sendaniɓe jawdi mum ɓaawo balɗe seɗɗa ɓiɗɗo goo mofti jawdi mum fuu dilli lesdi ndaayi ndi o majjini jawdi maako be fijirgo ndi nde o timmini ndi fuu weelo saatungo waɗi haa lesdi maajum o fuɗɗi maatugo ɓillaare o yehi o nasti kuugal haa gooto yimɓe lesdi man goɗɗo man hokkimo kuugal durugo gaduuji o yiɗi haarugo be ɓiɓɓe leɗɗe ɗe gaduuji nyaamata amma walaa mo hokkata mo nden o fuɗɗi numtugo joonde maako o wi'i huwanooɓe baaba am ngoodi nyaamdu ɗuundu ɓe mbaawata timmingo ndu min miɗon maaya be weelo mi ummoto mi hoota haa baaba am mi wi'a mo baaba mi waɗi hakke haa Allah e haa maaɗa mi heyaayi mi ewne ɓiɗɗo maa fahin waɗam bana gooto haa huwanooɓe ma o ummi o hooti haa baaba maako diga oɗon daayi ɗum baaba maako yi'i mo yurmini mo o doggi o harli mo o hebbi mo ɓiɗɗo wi'i mo baaba am mi waɗi hakke haa Allah e haa maaɗa mi heyaayi mi ewne ɓiɗɗo maa fahin amma baaba wi'i suka'en muɗum ngadde limce ɓurɗe woɗugo ɓornemo mbaɗanemo halagaare haa hoondu paɗe haa kosɗe maako ngadde ngaari payndi kirse en nyaama en ceyo ngam ɓiɗɗo o o mayno amma o yeeɗiti o majjuno amma o heɓtaama ɓe puɗɗi seyaago wakkati man ɓiɗɗo afoɗonno haa ngesa nde o warti o ɓaditi saare o nani pijirle e gamarle o ewni gooto nder suka'en o ƴami ko waɗi suka man wi'imo derraawo ma warti baaba ma hirsi ngaari payndi ngam o heɓtimo o jamo nden ɓiɗɗo afogo ɓerni sali nastugo saare baaba wurti torimo o nasta amma o jaabi baaba maako nda duuɓi ɗuuɗɗi miɗon huwane mi meeɗay salaago umroore ma amma a meeɗay hokkugo yam ko jawgel be'i ngam haa mi seyo be soba'en am amma nde ɓiɗɗo ma warti mo majjini jawdi ma nder daakareeku warti a hirsi ngaari payndi ngam maako baaba wi'imo ɓingel am aɗon wondi be am tum ko mi mari fuu an mari haani en perto en ceyo ngam derraawo ma o o mayno o yeeɗiti o majjuno o heɓtaama ɗum balndol tilimgol masin amma ko marɗen haaje anndugo ɗum ko Allah yiɗi famtingo e nder balndol ngol en ndaari woodi yimɓe tato nder balndol man baaba ɓiɗɗo miñiraajo e mawniraawo baaba nder taariha ka wonete Allah ceniiɗo ɓiɗɗo miñiraajo ɗon holla hakke en annditan ɓe aybuɓe yeeso Allah nden ɗaɓɓitan ɓe hinnuye maako ɓiɗɗo mawniraajo woni tammiiɓe ngoodi goonga jakan ɓe daayiɓe be Allah aran kam en numo dow ɓiɗɗo miñiraajo o huuwi bana tagdi neɗɗo wayi e nden o yeeɗi nder geddal haa lesdi ndaayi ndi ko hebi mo ton, en darino sakkitto man o anditi o aybudo yeso Allah e yimbe, o miccitake no hakkeji mako, nden o tuubi be wiugo, mi ummoto mi hota ha baba am, mi wiyamo baba mi wadi hakke ha Allah e ha maada, mi he'ai mi yewne biddo ma fahin, mi wadan bana goto ha huwanobe ma, o ummi o hoti ha baba mako, nden en dari kadi biddo minirajo o acci walde gaduji e o titake wuro baba mako. E baba bo dume wadi, o bernando biyiko bonnunoro jawdi mako na, o kocitirdo mo ban maccudo mako kadi na, a'a Isa wi, diga o don dayidum, baba mako yiimo yurminimo, o doggi o harlimo o hebbimo, amma baba wi isuka en mudum, gadde limce burde wodugo, bornemo, baranemo alagare ha hondu, fade ha kosde, gadde ngari paindi, kirse, en nyama en cheyo ngambito, o maino, amma o yediti, o majuno, amma o heptama, kodum famtinta en kadi, kumbaweten jogago kam, Allah jaumirao men lati kalkal bana baba bito o keodo yurumende, fakat Allah o kito, amma o idi hakken, den o mari endam hedi mabbe, amma o do rena kala hake jo futuba e o baditomo be lawol gonga kungolo mabiti be hore mako. Ko larani bito mauni rajo, indarbe hunde haidi ninde, bito mauni rajo maraino endam bana baba mu. Boso selman wadi o berni den o salina sugo sare, be wi uki baba mako. Da dubi dutni midon huwane, mi medai salago umro rema, amma a medai hokugo yam ko jawgel beyi, gam hami seyo be soba enam. Onnan be ko biddo mauni rajo o wi baba, da wadi dubi dutni midon jagganima ban machudo. Amma ko biddo mauni rajo famai, woni baba yidano biddo kuwando ban machudo mum. Ko yerdino, biddo giddo mo be berne mum fu e mardo ndimu hugo ko seinata mo. Ha hande fu, burna bipe adama don bana biddo mauni rajo mo darden der bandon gol. Bedo ko chitira ko e mabbe bana machube haye so Allah. Amma Allah yida lato den ban machube. O yidi lato den bana bipe mako. Dum kanju woni ko bindi cenidi mbiyata haben jabube Isa al-Masihu ban jawmirawo e kisno. Wadde Allah don wiya, wala haje on puddita diwnugo yeso Allah gam ruhungu o hokki on, latinai on maccube mako, amma bibbe mako, ruhu mako don jori nder meden, gam majum biyeten Allah baba. Onon hediti tobe, bannoy daroton ko e mon ha yeso Allah dumido, on don dara ko e mon ban maccube ha yeso Allah cenido na, malla ban bibbe mako dartirto don. Battu di moy ko cudon der bandol gol janguden, on lati be bana biddo minirajo andutudo wodi aybe e kebudo hinnuye baba mudum na, malla on don bana biddo maunirajo kuwannodo baba mum bana maccudo. Allah yida latodon ban maccudo kulando jawmu, ko yidi kam latodon ban biddo giddo baba mum e kewdo seyo be hugo ko fottanta mo. Allah yidi on, e o mari anniya wangingo hinnuye mako hedi moron, amma o do rena tubon den ngailitodon hedi mako. Kanju woni ko annabi Isaya windi, amma jawmirawo yidi mo angon o ummoto ha o hinno on, gam jawmirawo woni Allah badando kita gonduka, barka latanto hedotobe mo fu. Allah do rena ngaronto mako ban baba nder bandon gol don no rena biyum wartana dum. Allah yidi tubon be bernde mimsitinde e yankininde, ton ngari hedi Allah banani e ton dabbitimo be bernde mon fu, den wala seko on keban fottugo be mako, kanko mardo bernde de baba hewnde endam, amma on mardo seyo e jawido hinnuye Allah. Ko renata dum sey kita Allah chatuka gonka dow komoye. Min getti on be watan go amin hakkilo, nder siriya men yeeso hato Allah muyi en tokkitinan jangde men nder linjila ngam daren bannoy Isa ummitiniri mayɗo joɗiɗo ñalɗe nayi nder hawrire. To on godi jamde dow ko darɗen hande, on mbawan windugo ha lawol gongaku BP43 Marwa Cameroon. Miɗon lornita ɗum lawol gongaku BP43 Marwa Cameroon. Allah jawmirawo famtin on ko janguden hande e keɓon siftorgo wolde nde caka bindi ceniɗi. Allah ɗon satana mantotoɓe, amma oɗon mo'ana yankiniɓe.